umlaleli olalele ngiyakubingelela kungumsombuluko isonto lamashumi amathathu nantathu umsombuluko ngishilo ngeviki elidlula ukuthi unyaka uya emaphethelweni nathi unyaka wethu webandla uzoya emaphethelweni ngeviki elizayo ake singene ke kulo viki leli ke ngomoya omuhle sicela uNkulunkulu ngempela abe nathi ngicela ke usondele ngumsombuluko isonto lamashumi amathathu nantathu ngenkathi yonyaka.
Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live.
Isifundo sithathwe encwadini yokuqala yoMakhabi. Kuleyo mihla kwaba kubalandeli bakwa Alexander kwavela umuntu owayeyonakele kakhulu eyimpande yobubi uAntiochus Epiphanes indodana kaAntiochus inkosi. Isikhathi eside wayekade eyisithunjwa eRoma esebuyile waqala ukubusa onyakeni wekhulu namashumi amathathu nesikhombisa ngokubala kombuso wamaGriki. Kulezi zinsuku kwahlubuka kwa-Israyeli izephulamthetho zadukisa abaningi bathi ake sizwane sihambisana nalabo abangesiyo amaJuda abakhe eduze nathi. Silokhu sahlukana nabo sehlelwa amasho amaningi. Leli izwi lamukelwa ngabaningi, abanye baze baya enkosini, yonake yabasekela ukuba bagcine imithetho yabangakholiwe. Ngakho-ke bakha indlu yemidlalo yokucintisana eJerusalema njengomthetho wabangesiwa amaJuda. Bafihla ubuJuda babo, bahlubuka emdlwaneni esingcwele, bajwayelana nabangakholiwe, bazinikela ekwenzeni okubi ngenxa yenzuzo eyiyo. Inkosi Antiochus yabe isitshena abombusi ukuthi mababe isizwe sinye nokuthi bonke bangabe belahla imithetho yakubo. Abangesiwo amaJuda bawemukela bonke lomthetho wombuso, ngisho nabaningi bakwa-Israyeli bayivuma inkolo nenkonzo eyayalwa nguye. Bahlabalela onkulunkulu abangeyibo, bephuca futhi umthetho wesabata. Hhayi ke ngosuku lweshumi nanhlanu kukakeslow okusho ukuthi ngoDisemba unyakeni wenkulungwane namashumi amane nanhlanu ongukuthi ke inkosi yajivaza ilathi lemithatshelo yokushiswa iyeJerusalema ukumisa phezu kwalo izingeniso esibi kabi nasemizini yonke yakweJuda. Kwakhiwa amalathi aphambene nomthetho futhi abashisela impepho phambi kwezithombe eminyango yezindlu nasemigwaqweni ngokomkhuba wabangakholiwe. Izincwazi imibhalo ezingcwele ababezithobile bazidabula zaba izicucu baze beshisa umlilo. Kwathi kuba ungabeke bakhothama noma ubani encwadini yezivumelwano kumbe bafumana umuntu obambelele emthethweni oyingcwele bambulale njengokusho komyalo wenkosi. Nokho abaningi bakwa-Israyeli basimama beqina, abazange bakudle ukudla okungcolile qoka ukuba bafe kunokuba bavume umkhuba ongavunyelwa ukholweni lwabo nokuba balahle isivumelwano esingcwele. Kanjalo-ke bafa ulaka olukhulu lwacinezela u-Israyeli. Nalo-ke izwi lenkosi, kabongwe uNkulunkulu, awungiphe amandla Nkosi ukuze ngilonde amazwi akho. Ngiyabacasukela ababi abahlubukile emthethweni wakho. Izihibe zababi zingiphahla nokho angikhohlwanga umthetho wakho. Awungiphe amandla Nkosi ukuze ngilonde amazwi akho. Ngikhulule ekuhlutshweni kwabantu ukuze ngigcine izahlulelo zakho. Bayasondela bayangizingelela awubala makude nomthetho wakho. Awungiphe amandla Nkosi ukuze ngilonde amazwi akho. Usindiso luyohlala kude nababi ngoba abafuni izimiso zakho. Awungiphe amandla Nkosi ukuze ngilonde amazwi akho. Ngacunuka lapho ngibona abahlubukile kuwe ngoba kabanaki amazwi akho. Awungiphe amandla Nkosi ukuze ngilonde amazwi akho.
Alleluia, Alleluia.
Ukukhanya komhlaba, kusho iNkosi, olandela mina uyakuba nokukhanya okuphilayo.
Alleluia, Alleluia.
Sayibe nani kufuwe encwadini yevangeli njengoba elitshwe nguLukas umvangeli. Kwathi uJesu esondela eJerikho, impumputhe ethile yayihlezi eceleni kwendlela inqiba. Yathi ukuzwa abantu bedlula yabuze ukuthi kwenze njani. Base beyitshena ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yabe isimemeza ithi, Jesu ndodana kaDavid ngihawukele. Kepha babehamba phambili bayikhuza bathi ayithule, kodwa yona yaphikelela kumemeza ithi, ndodana kaDavid ngihawukele. Wema-ke uJesu wathi ayilethwe kuye. Isisondele wayebuza wathi, uthanda ukuba ngikwenzeleni na? Yathi yona, Nkosi, ukuba ngibone. UJesu wathi kuyo, bona-ke ukhona kwakho ukusindisile. Yabe sibona masinyane yamlandela ibonga uNkulunkulu. Abantu bonke ababona lokho bamdumisa uNkulunkulu. Nalo-ke ivangeli leNkosi, mawudunyiswe wena Kristo.
Alleluia, Alleluia.
Ukubona kuyinto ebalulekile kakhulu. Sinamehlo ngokuba sifuna ukubona nokwenza intando kaNkulunkulu. Ukubona kusiza ukuba ukwazi ukuthi ke indlela oyihambayo uyihambe kahle. Nokufuna ukukwenza ngamehlo akho uyakwazi ukuthi ubone kahle. Amehlo enyama la angikhuluma ngawo. Kodwa uma sifunda ivangeli lethu sibona lendoda icela ukuba uJesu ukuthi icela ukuthi ufuna ucela ukubona ucela amehlo okholo ukuthi ngifuna ukubona ngamehlo okholo ngoba ziningi izinto eziningi ezingeke siziqonde ngokwenyama sidinga amehlo okholo ukubonana ukubona ukuthi ngabe yini into esiyidingayo. Ngithanda ukusho ukuthi upapa wethu uFrancis kuningi lokhu akukhulumayo nezinye izindlela eziningi asikuthaza ngazo ukuthi masibe namehlo okholo. Usinikile unyaka womndeni. Bonisana sagcizelela ukuba umndeni wabantu ubalulekile kakhulu wasinika unyaka kulabo bonke labo abasezigodlweni labo Nkosi abaphila impilo yobundela nakhona futhi amehlo okholo amnikile ithuba lelo ukuthi avuselele ibandla siyazi unyaka lona ophelayo lona ke usizo sini sizophakanyiswa unyaka omhawu ukuthi ngamehlo okholo masibe nomhawu ngokwenyama ngeke sibe nomhawu ngoba sibonela eduze kanti ngokukholo sibonela kude ukuthi kufanele sibe nomoya omhawu uma sinamehlo okholo siyakwazi ukulekelelana sakhane singumndeni sengathi nathi njengendoda lena ecela ukubona unyaka mawuphela nje ake ungene unyakeni omusha ucele uNkulunkulu akusize ukuthi ube namehlo okholo ubone izinto zakho ngendlela yokholo hayi ngokwenyama inyama izokusinda uNkulunkulu akubusise mlaleli nani nonke nilalele celani ukuthi uNkulunkulu anibonise sinamehlo asiboni kuningi esifuna ukubona kodwa asiboni ngoba asinawo amehlo okholo sidinga amehlo okholo mlaleli olalele kulenyanga le siyabakhumbula bonke abafileyo bethu Nkosi baphe kuphumula umphumulelo wafuthi nokukhanya kwaphakade kubakhanyile babaphumule ngobuhle amen.